Parliament yisizza ekiteeso ekiwaliriza gavumenti okutunuulira ekirwadde kya Nnalubiri sickle cell ng'ezimu ku ndwadde ezeetaaga okussaako omulaka era wasibwewo n'ensimbi ez'okuvujjirira obujjanjabi bwakyo. Ekiteeso kino kireeteddwa Asuman Basalirwa omubaka munisipaali ya Bugiri ategeeza nti ekirwadde kya Nnalubiri kizibu kinene eri eggwanga kubanga kitta abaana abali wakati w'akakaaga n'akenda abali wansi w'emyaka etaano buli mwaka. Basalirwa agamba nti amaka gwe gabaamu Nnalubiri ensaasaanya yeeyongera n'ab'omu maka bennyini ne bazitoowererwa nga kyetaaga gavumenti ebeeko kyekola. Ekiteeso kino kiwagiddwa abaka ab'enjawulo okubadde omubaka omukyalo wa Mubende Hope Brannian Nakazibwe kosoba munisipaali ya Koboko Charles Ayumye abasabye gavumenti yettanire tekinologiya aliko mu kujjanjaba n'okutangira Nnalubiri. Nampala wa gavumenti mu Parliament Ben Samson Oboa ategeeza nti gavumenti eriko empenda z'etemye okwanganga Nnalubiri ono omuli okusaba okkebera eri buli ayagadde mu malwaliro gaayo okussa obujjanjabi bwa Nnalubiri mu nteekateeka za Ministry y'ebyobulamu eza bulijjo kw'ossa okukunga obuwagizi okuva mu bannamikago. Oluvannyuma Sipiika Anita Among alagidde gavumenti n'abalala bekikwatako okussa mu nkola ebiyisiddwa Parliament. Twogeddeko n'omubaka Basalirwa.
Kituufu nzo gamba nti mu Uganda mulimu endwadde nnyingi era zikosa bana Uganda mu ngeri ey'enjawulo naye bwe kituuka ku bulwadde bwa Nnalubiri oboolyawo buyina engeri gye bukosaamu abantu naye nga kitufaayo nnyo bw'ogenda mu ggwanga n'otandika kutambula n'obuuza omwana alwala obulwadde bwa Nnalubiri ne bamugamba nti ddogo abaami bali mu kuba bakyala baabwe bamugamba ndi waleeta eddogo waka fe mu kika kyaffe situzaala baana bwe batyo n'olabanga waliwo obwetaavu obw'enjawulo government okutunuulira obulwadde buno obwa Nnalubiri mu ngeri y'enjawulo kati bwe tutateekawo maanyi ga njawulo tugenda kufuna obuzibu obw'amaanyi so awo we nalabira obwetaavu nga Parliament tubeeko n'eddoboozi ery'enjawulo lye tuvaayo nalyo